Sinaherutse icuruzwa ry'abirabura, sinaherutse bakandamizwe mahanga, sinaherutse sango nini biboko mu mirima y'abaherwe bibura hayi. Ijoro n'umunsi amasaha byara amateka, independansi zayitswe ubwigenge. Sinamenya ko byari ku izina gusa, kumbi Rwanda wari ugikeneye byinshi.
Simuwe n'ubuyobozi bubereye abaturage na abonye aho abanyarwanda basonza perezida agahangayika umunyarwanda yakora impanuka akohereza indege imahanga ngo avuzwe niba bishimira ukwibohora kw'abanyarwanda haguruka tubyiniye injyana reka reka reka
Let me thank the one who brought the liberating banning week.
They can't take this.